turn the gutter. Look at the cocoa and the cool as you have turn the gutter. Look at the cocoa where Kanaka, Kakumumbali Kwabu, Ramso, and Chili Mone. Kakumumbali Kwabu, Ramso, Mone, Lobia. When a mess, when a mongrel. The gutter. Look at the cocoa when they cool as you have a ton the gutter. Look at the cocoa where Kanaka, Kakumumbali Kwabu, Ramso, and Chili Mone. Kakumumbali Kwabu, Ramso, Mone. When a mess, when a mongrel. Was in a man. Kwananga kuna nengo. Kakuna ndenja vyuni kwa nanga kuna nengo. Onge kwa kuita nyaka naka. Kakumumbali kwa vuramu zote njili mwene. Kakumumbali kwa vuramu zote mwene ilumia. Mwene pesa Bozi nene Lewa kwa kulu. Wamengia manamba ya simu. Moya kwenye talino nengie manamba ya simu. Ilanzi lotu kanaka. Kakumumbali kwa vuramu zote njili mwene. Kakumumbali kwa vuramu zote mwene ilumia. Mwene pesa mwene mangotote Bozi nene. Kengo tuma muna tikutali. Okay, Tamuse Nengo, Roma Munati Gudali. Abijavalu Wakanaka, Kakumumbali Kwabu, Ramso, and Chili Mone. Kakumumbali Kwabu, Ramso, Mone. Kutavyo Kalea Kanaka, Nikita. Kutavyo kalea kanaka ni kita kukipa. Kita kutikila kanambe edhi mwanda nakala. Kita kutikila kanambe edhi mwanda nakala. Apo ya chale kiamba ni kiamba wala baingi acha kiambe itewu waka mwiso waka nzeti sauri ya rambo sniper mambo mboya. Wabukulesano Uwa Zimba Erin Wana Nyamai Wabamona Irini Wabinda Kwa Musi Sauri Azami Mulinge Ile Kibese. Yeah Ula Mundo Mio Ula Manika Aendele. Abo Wabu kule nduko Nduko Sauri ya kase Wabu kule ana Stella iti Sauri ya kase Wabu kule mende Wege ya kebeti. Uwe kiziki Abo Sauri ya producer Abo Wabu kule welo. Welo Abo Sauri ya kiamba Niki nene Paka mbonge. Yeah. Wabu kule mkoloi. Wegele wangala. Yani basi. Wabu kule minai. Wabu kule keni. Wabu maboko. Benzi. Wabu kule jeni. Sister Mota.